hanzi sa George Zoro.
Pushto me dhaya gathe viya Zizboni toyo eda saya chiya Khatai toya ya ibe veni ya 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 Lesanchi awogola toyo eda wa Khatai toya ya ibe veni ya 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 Lesanchi awogola toyo eda wa
Hanzi, Sakyo Dizori.